What's up?
Good vibe music, baby.
Impossible, Mr. Queso. Yeah.
Mwenzako, niko hoi hoi. Atena navyo penda ulivyo mwanana. Wamoto, wako misi boy. Unanipa mzuka kwa show. Amambo yote shagara bagara. Kama luti ilala mbagara. Kama vile cheese kauna jalala. Kama utaki sukuma mbele nyuma kama chapati huo mwendo chakaduma ama risansi.
Yeah, fanya unainama. Yeah, kama naiona. Yeah, fanya unainama. Yeah, kama naiona. Yeah.
Kiotai, baby unataka Toyota ili nipunguze minuno nyumbani. Girl I'm into
sige ngoma somebody.
Tena kwako ndio na feel, tena na chill, you are my freedom. Bana siwezi fake mbele yako mama yo. Tena on top kama boba yo. Hata si choke yako kampani yo. Swai nguo ndefu tukiwa nyumbani. Oh yeah, baby nitarudia kukwambia na kupenda mwenzio. Sina ujanja bila we na yumba. Pere na mkunaji ganga na hospitali. Pere na mkunaji.
Yeah, fanyo na inama. Yeah,
nama inama.
Yeah, kama naiona. Yeah, fanyo na inama. Yeah,
nama inama.
Yeah, come on, I own.